Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde gigit alalbare nogay lewru Desembre hitan 2017 sappo jeddi yamde jabbori masili ma chapande nay e joy debere e bundu koli Ousmane Nial buddo kabaruji do Seydou Mboto buggi jande do on compétiteur wiide basi wadi kenyi hakkunde jangobe jande do dowre dum wonno faculté no dirta do fasso o neddo goto hedde genta taton du nawne ke fasanne tawede kake kabode le juude jangobe le université ngaji di e himbe politique be do anam bonnita hakkilaji mabbe dum wonno ko seba hakkili en yogabe kulliti wiide sababu di basiji duɓe tati ko golleji je 5 sa heddi puɗɗi hoorejo hajuji mal holliti wiide wonko yeyi yeeso wonjotoɓe yogaɓe ne kolliti wiide wala fuu ko ɗum laati saabe murtere golle donnoɓe mobilaji mawɗi himɓe mali ana kulli patitiɗ Allah essence waɗa hoorejo gollirde humuninde essence mali o ne holliti wiide fa heewi ano resora binal hitande 2017 yambere nde an hani waɗeɗɗo bamako ɗo ƴuwde noga e nayi yaade capantati e goho lewru décembre no gonɗen ley mu ndu hollitama wiyede nan hollitama wiyede lojaɓe e wonɓe sella fuu kawra hen yo ɗi woni sembe kabaruji hannde bisimilla moɗo heɗade studio tamani min martinama kumpa kaɓotoɗo goto gonɗo e guɓɓal Hammadou Koufa nangama kayi hanke maggal paɗe en nangui o noddirteɗo Sekou Boly kamɓene no maggal paɗe ɓe kolliti wiide o kabaru kamɓe dokki o kabaru wala fo ko ɓeydo hen wiide soldat si goto momin noddiɗo amen ɗo holliti wiide Sekou Boly ana e suuduɓe CB guire les cercle nara kañi bonanna gaɗɗaɗo banamba o basi waɗi keñen dow hayre badala bugu nde ɗum wonno ɗum waɗi hakkunde jangoɓe jande dow dowre nen faculté noddirteɗo fas o hollitama wiire neɗɗo goto hedde ke hen taton du mbarmi fa sanne le on nokkuɗo basi o waɗi ɗon police en tawi laɓe ka faje kañi e malfaje fa heewi fa ɓeydoreɗen faam keɗɗen Oumar Waygol e Mahmoudou Sama Seku
ko jangoɓe jande dow dow wuure ɓe ceedi wiide ley hen eɓe gonno ley cuuɗi mabɓe fa ɓe nani toon daaɗe malfe woɓɓe du ceedi ki wiide ley hen guɓe ɗiɗi kañi en gaɗi toon kawrital muɗum en le suudu jangguinirdu dow dow wuure ley leydi meɗen ndi duɓe noddirta fasta fa ɓe joƴƴina toon fedde hande laamade ngal ɗo kawrital laati sababu so ɓeɗo sukaɓe memidiri toon neɗɗo goto dikile hen yimɓele ɗiɗon woɓɓe barmi ley hen wakkande memidiranno nde woɓɓe ana joguino malfe yogga e mabɓe du yaltini toon laɓe kañe e jambe keɗemo kanko noddirten Abdoul Salam Togola o kanko laami sukaɓe jangoɓe jande dow dow wuure ley leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
kubaru basi hakkunde guɓe ɗiɗi jangoɓe e ley ko warta ko bureau no hani waylitede nenno batte ɗum immadraji kewi sanne mo fuf na yiɗi suɓede e leyɗiɗo immadraji woni ko basi immiki hakkunde mabɓe so banggal kanko suka jokkolle iwɗo o kanko hoore makko no joguino malfal ɓale ɓe moƴinta ngal ɗo malfal gondi pellanɗo hoore muɗum ndenno ɗum heɓimo e reedu makko caggal kanko iwɗo o yimɓele tato woɓɓe ɗum barumi
ko ɗiɗo bonandaji gondi e wadde ley jande dow dow wuure ley leydi meɗen ndi hewɓe kolliti wiide fedde ayam nde woni caggal muɗum ka ɗum e tawede fo ayam holliti wiide wala fuu ko jiɓi ɗum ley ɗiɗo golleji fa hande keddemo kanko noddirten Abdoul Salam Togola o komo sifi dow hen
ko ɓuuri hewde yimɓele joguiɓe ɗiɗo taguji bonɗi na nawtoro fedde ayam nde nder cuuɗi l'école yimɓele ɓe gala fe yuɓɓa e nde bureau am yimɓele bureau am watta fe hono ɗiɗo bonandaji minen kay yo ɓuuri fuf fabade kamɓe kaɓitiɓe ɓe en kolliti kala jangoɓe ɓe yo cela jogade kaɓorɗe fandaji amen ɗi na yedda jogade kaɓorɗe ndenno hana fe min jogo ɗum nder cuuɗi l'école fay so tawi joguiɓe kaɓorɗe ɓe woni ɓemin kaɓata komin kani waɗi tan yo wulitade kala golloɓe hono ɗiɗo golleji e darde lamukoɓe darade darde mum en
ko ɗiɗo tiɗalaji gondi e mater ton ko fedde ayam nde ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno daro darde muɗum yalla ɗiɗo bonanda jana ɗala ɓe kolliti wiide honjugol fuɗɗi waɗe do hen fa faame heɓe goni caggal ɗiɗo bonandaji farde meɗen heɓu ɗiɗo jababuji micciteɗen wiide le lewru avril hitande 2012 won sukaɓe ɗiɗo mbaranoɓe le oɗon nokku goto fa handen wala fuu ko yalti ley hen
wona joni woni ko basiji puɗɗi le e nokkuji jande dow dow wuure e wi honjotoɓe yo gaaɓe ko woni sababu muɗum yo saabi kaɓorɗe ana juuɗe mabɓe ɗumno weldiɓe kamɓe wonɓe leyɗe nokkuji ɗe jande dow dowre watte lemu himɓe politique ka ko ɓeydu ana bonnita hakkillaji jangoɓe yoggaɓe keɗɗe ko Ibrahima Hassou Diallo lanodiri e Boubacar Tira o coordinateur WANEP Mali do faccitago Oumar Waygalo
sina faame kay tiɗallaji nayiriɗi banggal wayde jaam e deƴere ana gondi e matere ɗiɗo tiɗallaji ana mate soɓe garafaɓe cuuɓo kanɗo laamadeɓe caggal muɗum du soɓe kokke kalisiji mabɓe noddirteɗi bourse ɗiɗo aɗa yiyaɓe jildu to toon e kaɓorɓe jangguinirde dow dow wuure nde to sukaɓeɓe kani wonde to eɓe jogo toon kaɓorɗe mabɓe jaateɓe jiltido ley hen wattu jono wala fu ko laamo hebi ley hen no way sakirade dido golleji homo fu an han darade darne mudun kala mo koyde mudun wolle hen futtinno hokke hakkille lobbo idum nafa sanne be pabire hakkilaji nobbi no be kani yoppirde dido golleji dido dati kani yeltinede farde woteji mabbe di yottade
entreprendre avant les élections
sakira fabi dro don famo do baaji di kabaru juddo be am en page facebook e compte twitter studio tamani jambine njoen kalden hala ji 5 sa heddum wono sisli kawrital kenyangal ministere humani da hajuji mal gondi sella kany universite mal kumini do jande droit neno dum wono universite sciences juridiques et politiques bam ko fandangal kawrital hakkude mabbe horebe jande dow dowre yo faabe kullita golleji di 5 sa hel hibi wadde le dubi tati di fuddi golleji sini ministere o holliti wiide holliti neno sini ministere o mili hakkilu mudum wonko yeyeso e golleji di honjo tobe yokam ka kuliti wi wala fuku don lati fabe do den fam ke no umar way gallo
tagal ko den g5 sahel de maha no kuno dirte do seware le reso mopti golleji dano gonde yaade yeso non kanko ablay joppo ministre kumino hakkuno mali ele el goddo hollitiri wiide o widu le lewru jabbi non du lugaji ngada ma ton ko woni fana g5 sahel fabe jewto yalla hono yirwer hani wadirde le leedele de be jewto do no jam e deder hani wartide le nokko o kede mo ko mo sifi do hen
sur le plan du developpement les
dongal yirwer ele de juy sahel de kuntene hore hejo golle lolirngo hejo golleji muudi purdi fuf kasindinede tongande du jogola kabar ngure jogola lamu e kenye du kabar denagu so bangal kabar denagu do mi jo kantido sonne no wodi dum woni gubal dental kabitibe jisin sahel do e fudode hitaninde ngal fudda imadraj habugul do terroriste
sur le terrain pour combattre le groupe terroriste
ido halaji dum halidi seba hakkilen tawdaka e makko serge daniel holli tiwide golleji g5 sahel di sa jeewi ko hani adrede ko dum kentini tiagal kedemo ko mo sifi do hen
wattu mo ngal jointe non ngal nyaki non muter ndiyam yiti e kanyay ko wiyata ligue de frein den al hanno di do fufun tena hore be dare dum dun kabaru alum saddaji taade fi natina kabar mudun ka milawide dabreji pedi wari wattu mudun yimbele unyanjo kasindina be dum no kibali siki wala ka anyaji lobbi no goddi kama dun bimi yama be fuday no golle on hanno fudede
o labbini do wiide laamibe deedo leedel fa hande wala fuudati di jaltini do hen do tuugorgal leedi fransi mi citeden wiide yimbeela udinaaji njoyom habotobe kanyen kan tawedle gubal g5 sahel gal beedo yimbelbe yuran leedi niger murtani burkina faso tchad kanyu e mali
fajuni wala fuko mata e zuzu kone zuzu nyono sungal kone kanye se be gire don le cercle nara o don neddo nodirta do mamadou jawar be himbe di don jom en kabode sikkitabe gombe le gube terroriste en ciutibe le jonde didi jabbide del nanno be himbe di don kollitama le videoji anandarta e lam o darnobe kunjanabe hore faabe njuppite sabe murtira golle donnobe mobilaji mawdi nanno malinkobe ana kulipat dun lato tidal essence le leedi meden di hore ju gollede humunide essence mali on holliti wiide ko heewi an resora nenno o mo bela fuko beddo hen wiide goddum nenno de murtere ne murtere sina kor fuddi altinere jabbine de yimbe lojaabe kanye bibbe mali wombe sella fu ana kawra e lengal kawrital don gal kawrital binal 2017 gal humini be gal kolliti wiide talataare kenyen do bomo koddo jonde ngadi yottinobe kabaruji be kolliti wiide nenno be kolliti wiide lengal kawrital himbe lojaabe kawra e mudum dum wadan hakkunde no gay en yaade chapantati golir december gonne mundu hollitama wiyede yambere neno de yambere binal mo gabbe nodir binangal hollitama wiyede hono mudum wala leedi meden di yodum kawrutangal bibbe mali fu kawrutata mon fu hollita fina tawa mudu umar way galol nanondiri e andu nguli neno o secrétaire général ministère fina tawa kede ko widdo faccitan mohammed samaseko
il y a quelques innovations
won weltere hunta nade hore jot arande yu grangal kejabe leedi mali gonbe ciagalbe dido berande yu ko yimbere lojabe beeda hen ko beeda de dum fuf ngatana hakillo kabaru talku jam e dawral du wela mudon yu hinade kala yambereji fina tawa hono e karute binalde buru fuf ngal do kartal lato sababu rentinde sukabe leedi mali de nokure fina tawa be leedi fuf ayo dun nokure totondiral hakillaaji nokure de sukabe leedi mali na mata kumpa yimbele nyajambe golle mun en no feewi
un des talents pour la jeunesse malienne
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakiraɓe ñandare on kabaruji gonɗi les région ngaji ɓe ɗen puɗɗira les région kayo ko ɓuuri golloɓe temdere min sadiola gaɗi majere ko holita wiyede min sadiola o uddete ɗon ƴeewi majjiɓeɓe uddugol usine o wala e saria ɓe dewrani dow muɗum fedde LTA Mali SA angol nenno anglol nenno asanti holiti wiide sini onno ko uddama ko ɓuuri himɓe temeɗe ɗiɗɗon e capanɗe jeeno e goo joppete golle les libbe tati nenno keɓal o nokku fanɗiti ɗum wadde holita wiyede nokku ana hani uddede fedde hay boore jawdi dow gollidal ambassade Danemark waɗi jonde keñen dow kabaru tongande jawdi holli jonde tongande jawdi holli ko hitande 2017 conseil régional Sigasso les kawrital ɓe dokkidira hakkillaji kabaru jawdi gollitande les tongande nde ɓe gaɗi o golle fa laaɓal waɗa himɓe fuu anda jawdi ɓe gollirta eno kulikor hollitama wiyede le timmode hitande nde yangoji e guykaji ana gondi e waɗele ɗe gendi ndi nenno saabi muɗum mangal pat en kuncini ɗum hoore polici en nangui le yontere ƴaɓɓinde nde nenno ɓe wuyɓe nayo nangamu ɓe wuyɓe motoji noon ɓeeɓe darta e ɓiɓɓe gendi ndi so wonko maati fuu martinaɓe kumpa pati cuuɗa fi hunde yallah himɓe waɗoɓe ɗi bonnanaji ana naata e juuɗe ɗo kadu ɗiɗi kabaruji ka kedde heɗana wowri ndi yewtere nde ana yeeso wassalam